mi nataka kuenjoy, furahi sina likizo, my love.
Mwezako sijaya zoe ya mateso. Kwenye mapenzi mi nataka kuenjoy, furahi siwe na likizo, my love. Japo kugombana najua kuko, ila itoshe nikisema neno sorry. Hata bibi na babu waliseto kufikia hapo.
Love,
I don't wanna waste your time baby. Wewe kwangu ni zawadi, moyoni nimelia rise baby. Umenifiti yangu sana, unanipatia makopa niwe chini au juu. Sweet like a coca, unipe mimi tu, na nitapambana ubaki na mimi cause I love you. Talala, nitalala nawe, mshahara, nitakula nawe, inshallah, tuishi sote forever. Talala, nitalala nawe, mshahara, nitakula nawe, inshallah, tuishi sote forever. Hata siwazi kuritaya, nina upendo wa kweli sio laya. Sijo kanifanya vibaya, utanichanganya chombo itenda mrama. Nichum ni kuchumu, tuende wote tusongeshe mbele kurudumu. Na Mungu nina kushukuru, kwa kunipa huyu ananiangazia nuru. Unanimiss ninapokuwa mbali, unanipigia simu kunijulia hali. Bako ngine nauna kama viswa swatu, sasa nitake nini wakati wendo yangu smart. Unanipatia makopa niwe chini au juu. Sweet like a coca, unipe mimi tu, na nitapambana ubaki na mimi cause I love you. Nitalala, nitalala nawe, mshahara, nitakula nawe, inshallah, tuishi sote forever. Nitalala, nitalala nawe, mshahara, nitakula nawe, inshallah, tuishi sote forever.